habeen ballan qaadne waan ogsoonahay baazariski aan rabnaa soo celinno oo ilmaha masakiinta ay ka faa'iidaan insha Allah ta'ala budget kaad assembly hor yaalla waxa ku jiro 100 million ay ku jirto baazarkii 100 million MP shaqar code ayaa ogol in harmonization wax la sameeyo oo list anaga bixineyna iitan ayaga ay bixinayaan isu fiirino si dadkii ayaga ka bixinayeen ii ku anaga ka bixinayaan isku too ay u noqonin qaarna ay u weynin insha Allah ta'ala ku ogol ma qasbi karna inaan ugu soo darsadaan laakiin waa la shaqeynayna ku ogol harmonization hadii MP walba aad bixiyo kili 100 million oo CDF aad gali baazari ma qawaay 180 soo saasma 100 aan ku daray ma qay noqoni 300 million hadii cadaalad loo qaybiya cunug wajeerkii imaaday oo iskuul laga soo fiijina mis college laga soo fiijina ma jiraysh